Uyelekeze ndikuti uyelekeze kubanga zakozo uone ndikumenye usamapuse usamapuse khala ngati chitsilu kulila zili zonse samandi yese samandi yese ine mwana nzako poti macheza nawe ulilatu ndikuuza ulila ukapanda kusamala ndi madana ndi ana wofunta ana wopusa ana amwano ufuna nzikuopa anzako azikupopa ufuna ndizikuopa mwana wobala ndekha ukunama samakutume samakutume ngati ukadzakula yene nzakudya nyama mwana wopusa komo lake litilo ewe banja lake litilo kolo lake litilo ukule mopusa komo lake landa komo lake litilo ewe banja lake litilo kolo lake litilo ukule mopusa komo lake landa usandipatse ndikuti usandipatse nkhope yondiderela ndati usandipatse chifukwa chokumenyela usandipatse ine kulongolola ndili ndi mwana sine ndekha usandipatse ine kulongolola mudzi wonse udzivela ine ngati ndine woyamba kubeleka usandinyase wava usandinyase ino sinthawi yosewela dzikawelenga iwe usakhale pamene potaona wadetsa mpando ndizawauza bambo wako pita kasambe nsana kupande ndibwere pompo ndikuti ndibwere pompo koma nkakutsatila sizikuthela bwino mwana wopusa komo lake litilo ewe banja lake litilo kolo lake litilo ukule mopusa komo lake landa komo lake litilo ewe banja lake litilo kolo lake litilo ukule mopusa komo lake landa
That was just another day in the ghetto, a conversation between a mother and a son, the type of conversations we had when we were growing up.